ready for an unforgettable mix. Born to win entertainment, you
bitch.
Them poker home, video like a com. Tequila time I kick up on a search pond. Condone, my listen down. It does it wash a dim twin form.
Hip hop, hip hop. Tifanya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si wachele tufanya singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya singa TikTok.
We came from the bottom. Dile ends is on my belly bottom. Say Shiko, at your tuko. No dick a lot in your bottom. I go TikTok, kaki dosho. Na kile time kao tak mboso. Niko rito, diwa kiombito. Na finya panulia isi dildo. Na moga te arepi kwe kus nilichimba. Nina kaflata ya sina pressure nilijidunga. Na hizi ata ni zagi komba ni mtumba. Buda ni kako ya venye nguna anawika. Jororie, di jororaga, oria veduda, emenyerere, jororie, turi kosawa, tutus kosawa, jorina kosawa.
Hip hop, hip hop, sifonya ngoma zote mbaka hip hop, nashiko, wakerito, si wachele tufanya singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. See what I let to find your stinger, TikTok. TikTok, babe, TikTok. See what I let to find your stinger, TikTok. Leo niko jing na minkatsia. Ale aki na maneza mpansia. Natamu iko hapa nda kumalsia. Kuna dema pendi do she say bad ear. Handwork, C-form. Na eza nyora njuti sari kwa iflow. Nduru, ndani ya tiplo. Na leo ni lazima lambe lilo. TikTok, cheap hoes. Imagine na kikote jia dildo. Jiggle, stinguanginyo. Wakitambia taezana na maminyo. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. Hip hop, hip hop. Sifonya ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Si watele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si watele tufanya stinga TikTok. TikTok, my fingers in your real phone.
DJ Sweeper, the CEO.
Na kupenda manze wewe kuwa humble.
Asante.
Legend, kwangu wewe ni icon.
Stories are icon, kwanza wewe kambali. Femi one, mkuwa nimekutamani.
Okuongo umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikicheki zo mapaja.
Okuongo na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Okuongo na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
DJ. DJ Sweeper, the CEO.
In the mix, in the mix.
It's DJ Flame. DJ Flame.
Kiyo kifuwa nataka kuitiambua. Hey. Minataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Hiyo ni siri.
Wazi.
Gapi number. Sitambia mtu, sitambia taking kaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okuongo na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wani kikupata. Nitakupenda kavile da penda tambla.
The dope boy from Nairobi, Kenya. Too hot for TV. DJ Sweeper. DJ Sweeper. Mambo Mbaya.
Lazima wajue tulijipanga. Sina tena time ya kutangi. Baby, sindo kiboko ya wache. Wacheze na time za tena. Sikumi na maneno yao. I'm ready, I'm ready. Baby, sindo kiboko ya wache. Wacheze na time za tena. Sikumi na maneno yao.
Ai, aji, dubu, afanyangi makeup na unapenda lotion. Kam ni kutak, unapenda question. Jabani ya luta apa pienga session. Kuja daranginyo ni na hadi lesson. Hakuna uniform kuja na kileso. Juzi meru, nda. Jukesho na inda du, nda. A for Apple, B for boy, C for guy, D for da-da-da. Apa ran moja, aita dosha labi wende zile za. Boy, one plus one.
It's DJ Flame. DJ Flame.
Hela ni kombo Zidisha chumvi kwa nyodo Usisau majam jam Wakunje ndita kidogo Nipe kimoja ni chojo Uambaru kidogo Nipe yote ni kam kam Kitumia kufa gandhi Tuwa bloku vichwa panzi Tuwa nike wazi wazi Umethubutu Wana mkesho kana siyo butu butu Wana kutaka mpaka nduku Auja ni choka we siyo wabuku buku
My baby come closer My baby bend over
Somole, mina ninginia, komaratini popoe.
On the beach,
kiruchu, nipete na baba niwe. Mina kuzimia, sizinguwe unisumbuwe. Tuna boxi Usiku nipe shoti Ama ishiki magoti Nileweshe mkomboti oh, Mimu zako imesha nkolea My baby boy oh, Ukenda zako minta nyongonyea oh, Mimu zako imesha nkolea My baby boy Ukenda zako minta nyongonyea
Baby unapenda ka giza giza Kama ujanizo we
Acha jiweliza
Mana raha ya kuingiza Ujue inapotoke
Acha liza
Unapenda ka giza giza Kama ujanizo we
Acha jiweliza
Mama unafanya tembo Kutuwa nadindisha mkonga Wando kiboko ya warembo Wale wanaojipitisha kitonga Penye dhiki na shuruba Pike kono lini kumbata Piki piki upande uba Mupote lipo kanifuata Ini bado wananita mzugaji Sikizi hata yako mahitaji Sina biashara mtaji Ulisema mola ndo mpaji Bana nipane tumwage mbolea baby oh oh ah ukitaka tena tutaendelea oh 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 shamba mwaga maji ni mwage mbolea my baby
DJ
oh, oh,
Sweeper
ah. In the mix tutaendelea
Simple, simple, uko simple. Napenda nyaro zako simple.
Ndio manake.
Uko simple. Napenda nyaro zako simple.
Ndio manake.
Na sasa niko moto. Nimo wako mtoto.
Ndio manake.
Ninajihisi ni wewe. Napenda zako simple, simple.
Sweet, sweet, ati njo karibu na mimi nikupe penzi. Kwako nipige kambi. Mimi nakuenzi bila wewe sijiwezi. Mapenzi si watatu bali ni ya wawili. Ukiwa mbali penzi nadondokwa na machozi. Usinipe ejeki, usinipe atebreki. Njoo kwangu ma unipe malavidavi. Wewe ni daktari. Njoo unitibu nisipate maumivu. Wangu tabibu, kwangu safika na kwambia karibu. Njoo kwangu ma nikushike taratibu bila aibu. Ndio manake
uko simple Napenda nyaro zako simple
Ndio manake
uko simple Napenda nyaro zako simple
Ndio manake
anytime unadai. Nimekukufia na siwezi kufufuka. Nipe vitu, mahaba, venye unafanya nina feel si kawaida. Burn calories, burn calories. Ni perembe perembe ni kani hobby. Si unajua mi upenda watu kutu. Don't be shy, come let's get naughty. Na sasa ni kumoto moto. Nino wako mtoto moto. Ninato hisi ni rojo rojo. Napenda zako simple simple.
What you win entertainment you.
Chilling with DJ Flames, the Drop Mix Master. Follow him on Facebook and Instagram at DJ Flames.
Akakanguna nikamali au mare mare. Nikamali au mare mare. Akakanguna nikangale au shashamani. Nikangale au shashamani. Akakanguna nikamali au mare mare. Nikamali au mare mare.
DJ Sweeper, the CEO.
Akakanguna nikamali au mare mare. Kamali au mare mare, akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane, akakanguna nikamali au mare mare. Nikamali au mare mare, akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msomare. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nishamare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stella ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke mon
shafashi na mbosho.
Nyeke mon
ndete kigosho.
Nyeke mon
karedi gashoro.
Nyeke mon. Nyeke mon.
Akakanguna nikamali au mare mare. Nikamali au mare mare, akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane, akakanguna nikamali au mare mare. Nikamali au mare mare, akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Call my soul and body. Anything you want, I'll be your Dangote and Haji. And I can be your violin, playing to you all night long. I can be your Aladdin, give you all my own.
Saka matia taka, atan down taka, go down taka, wamogili yo. Taka chini taka, eche eche taka, apebi taka. Okay, you make my heart go.
Wind up on your waist,
banana,
banana,
banana, banana.
Shabby, you go wind your waist. Shabby, you go make man crazy. Kashabu naka cute, cute face. Yani uko tutu blessed. Shabby, you go wind your waist. Shabby, you go make man crazy. Kashabu naka cute, cute face. Yani uko tutu blessed.
Bad girl, do what you want now. African body, no be China. I bet your body look good in designer. Get the way you find, nobody finer.
And I can be your violin, play to you all night long. I can be your Aladdin, give you all my own.
Taka matia taka, up and down taka, go down taka, omo gele ho. Taka chini taka, ejeje taka, apepi.
Receiving,
hey.
Now where's it kuvu now si choki panda. Thanks God for giving.
Hey.
Kito sikuwa na umeme wala kepo.
DJ Sweeper.
Iti leo na miliki leko.
Born to win entertainment.
Iti leo na miliki leko.
Born to win entertainment.
What you dream can be receiving. Now where's it kuvuna usichoki panda. Thanks God for giving. Kito sikuwa na umeme wala kepo. Inzi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo. Lepo. so she now got a hagari. My sister squeezy shape wana nunua, wepa mana upate salari. Kila usisa hau pesa maua, so kikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita, nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze BP. Three love kwa master na lita, mlini fanya sirazi ziki. Jiangumu nilizo pita mkani panajina mkasema ni itwe
Jeshi, kone boy jeshi.
Na siku hizi wana nita tembo
Jeshi, hata weni jeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni
Jeshi, kone boy jeshi.
Yani wanangu wana nita tembo
Jeshi,
no 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 no.
Hata weni jeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni Jeshi. Walo kwa wanangu wakita, nye no mnanunua CD.
Na mini Mungu yupo tena, naongea naye, yapo sisi sauti yake. Nikianguka nitainuka tena, so usishangae waitembo na aso peke yake. Kuja ino, unapokiokota ndo kati ya kutunza ili kesho kisijepotea. Na unaposota ndo kati ya kujifunza ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana ila mwenzenu nimeungwa na subra. Cheki madiri ya navogonga na kosi, nota yangu ni ribla. Una siwao nyolotumwa kunitukana, vicho vyao viko kibla. Tena squeezy hata simbi sana, acha we shindane na ibra. I say one love kwa wanangu wakita, nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze BP. Three love kwa master na lita, mlini fanya sirazi ziki. Jina ngumu nilizopita mkanipa na jina mkasema ni itwe
DJ Swiper, the CEO.
Kuhizi
wananita
tembo.
It's
die hard
beat.
Yani kama una chito za tembo.
DJ Sweeper
in the mix.
The way I put it, just a little bit soon. Okay, your body necessary. What do you do? You go kill person. Oh, no. I know, go quick. You must give me that body. The way you put it down on me. Cause it's spiritual country. Tabu wahala for daddy body. Cause you wahala with this your body. Tabu wahala for daddy body. Cause you wahala with this your body. Oh, no, no. Bring it close and balance it up on me. Bring it close and balance it up on me. Come over here, balance it up on me. Bring it close and balance it up on me.
Some loving and some kissing when I'm chilling.
With your man, get your man, bang with your bang, with your gun, with your man, bang with your man.
Bad man needs some touching and some spooning when I'm darling.
With your man, with your man, bang with your man, with your man, with your man, bang with your man.
Victoria, yeah. I feel run a thousand miles. Victoria, yeah. I feel spend all of my racks. Victoria, yeah. I do things I don't understand. Victoria, yeah. Victoria, yeah. I feel run a thousand miles, story, yeah. I feel spend all of my racks, story, yeah. I do things I don't understand, story, yeah.
If it's a spell, I'm under, I know won't recover, yeah. If it's a spell, I'm under, yeah. I know won't recover, yeah.
jealousy. Bad man needs some loving, loving. This a season for some coughing, coughing. Special affection is for that I'm wanting. It's either we both mean it or we bluffing. Bad man needs some loving, loving. This a season for some coughing, coughing. Special affection is for that I'm wanting. It's either we both mean it or we bluffing. Bad man needs some loving and some kissing when I'm chilling. Bad man needs some touching and some spooning when I'm dolling. I feel run a thousand on my story. I feel spend all of my racks. I do things I don't understand. I feel run a thousand on my story. I feel spend all of my racks. I do things I don't understand.
DJ Sweeper, representing Born to Win Entertainment, DJs to the fullest, Lazma Kashike.
Madipala nazi nyama nika nikondonyo, nikidungi nimepaka nitajoma mboto, nikidudu nikinyanya na poteza toko, zikibundi zikinyana zipeleka soko, kandwa tapo machapo omba ketowe toto, pigo finger na kidole kimeja mangoto.
Middle finger up to you haters.
Banana, mi nae obas tuna bakana. Apo nyuma na sidika minafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda si upandana.
Double 01.
Bandana yo pandana yo panda ye. Bandana yo gal panda ye. Panda, panda, panda ye. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo, girl, roll it down, my girl. Yes, panda, soges, panda, leges, panda, chapish, panda, rudish, panda, shukish, panda, ifish, panda, malisa, panda, umiza, panda, tekiteza, panda, telesish, panda, tetemish, panda, fimesish.
Man fi call and shout and ball out fi uno. Pimp in a fly the G5 just fi uno. Man dem a baby cause dem wish dem fi on.
Bad girl inna the place, yeah. Fire.
Bad girl inna the place, yeah.
001.
Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, 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 shuka na yo, girl. Shuka, 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 shuka na yo. Shuka, shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka, shuka, shuka na yo, girl.
Yeah, yeah.
Shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka na yo, girl, roll it up, baby.
Asi panda, fungu wa mkanda. Taratibu ni kukute kwa kitanda. Kesha ni panda, nataka nile chanda. Yeah, yeah.
Ukichoka taku kanda.
Usha jenga kibanda, kaka para panda. Mundo kweza kama maje nisha ganda. Mime sanda, nimesha buwa ganda. I'm ready, Maruana, yeah, ready, panda.
You look good every day. Let's take a holiday. Panda, yeah, panda, yeah. You want another money day. Hot man holiday.
I like how you pop it, yeah.
Panda na yo, panda na yo, panda, yeah. Panda na yo, girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up.
Pandemic, bibi wangu anasonge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa ametukaribisha na mboga. Mapantre wanaona ngombe kuku. Madem biringanya na katu. Nightrunner size wezi toka pudu. Mturo kwa matamu, itati usiku. Na materrorist, anota kubomu. Pasta nganga, anota kukon. Jemanjigi, Kenya ni zalon.
Pandemic, koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Tako juju cabrex za Honda. Tako black, black cashets za Honda. Na tuko mavela kacho kiwa mocha. Waganga si wagenge ni nabogia macha. Tako juju kajek ya tractor. Kunyifanye wet car sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor. Manzika ni chep na mchwep na count. Ala kazim, ala kazam. Abracadabra zing za lazu. Nil kwa wazim, predi wa sadam. Maka kabrasa kanita wazu.
You already know.
Koroka imeisha.
DJ KY.
Emu wako handsome pandemic.
DJ Joe.
Unasaja
let's go.
Ulifutwa jo, unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wasupa kumbe wanataka do. Na stories za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi, yani kazi jo ni job. Manzi ni manzi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwa ege mindi. Dati ni dati ni dati na kwa ege mindi.
DJ Sweeper.
Ni mafans kibao, ni mewashika kama dog. Na jina ni Delo, only one kwa ege. King of gang, pia jo ni name. Niki speed wana sing, kisha wananza kublem.
Pam 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 pam. Na tekenya tekenya na kufanya ulewe.
And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. For your king put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me like it wamekupa mama. Embucho tama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyesha kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Wana wanao.
You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby?
Tell me, tell me, tell me, do you want me on top?
DJ Flame.
So let me show you. I don't need to back it up. Don't wanna hold you more, just go, just split you in half with my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you. Please do the same on your part. Be honest, you want this. But I can be heartless, regardless of my conscience. Be honest, you want this. But I can be heartless, regardless of my conscience.
People, they talk their majesty, but the way your body twisting. Make me lose control in a this thing, boy. And it's happy because I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under respect, I'm under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby today to me bad. Put your heart inside my booty bad. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try. Be mine this time. Take time, save time. Make me know this time.
I swear your love give me fever. All the time you come and done the shiver. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn bad man to sinner. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fat like John Cena. Atakama ni kiongu usina. Kupe kila kitu, baby. Uchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, baby. Uchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take it slow, napa wine.
Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja.
No, no, no.
Jaja, yo put the jaja.
No, no.
Jaja, yo put the jaja, baby. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja, baby.
I hope you know, say, this is what say. Where you got it for back in the make me the quick, quick, quick. Baby, quick, quick, quick. Tangu pake wese, nese nese. Zamenda ni narungu kumredi kipepepe. Kipepepe. Oh la la la. Your body fine, now when you whine, you blow my mind.
Ooh, la, la, la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh, la, la, la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Oh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh, baby.
Achana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Achana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
So take this long up a wine. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja.
Ready to Katika in the mix.
Body la colina hitan. Down low.
Hey! Hey!
Body la colina hitan. Down low. Down low. Down, down low.
Hey! Hey!
DJ Sweeper in the mix.
Naizo chuchusa sitan.
In the mix.
Butela zeka magitan.
Kasi
shuka shuka down low.
Them and them not them a care much man. Why are them wako kia garen up a man?
Yeah.
Drop it on nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Na, 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 na.
till you see she and Gianni. Oh no 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 no, ni baby no no. Bila fimbo naelewa somo, tamu bila kikomo.
DJ Sweeper representing Born to Win Entertainment.
Sigeuze changamoto. Maneno wachia minana na dawa ya moto ni moto. Unana na wako wala sema konde atapotea.
Konde atapotea.
Jembe katia gia chombo hiyo inabebea.
Chombo
inabebea. Mini nakula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Nenda wambie. Wambie.
I destroy.
Wenzako wanakuchukia, tena wamepanga kukubania. Isitoshe wao ni matajiri, usijali wetu mia tu akili.
Sinaga sifa za kujisifu najua, kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Aso nazidisha ili nizidi tusua, wakinifunika kesho nitawana wa. Mutanga hauzikwi, unaubadilisha makazi. Uwezi zibariziki, mure utaji na kula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Nenda wambie. Wambie.
I destroy. I destroy. I destroy. Hapa nilipo kesho ya
msitui. Mwana anakula tungi mbaya. Yule dada anananga malaya. Ataishia babaya.
I destroy. Hapa nilipo kesho ya msitui.
Nega swaga ila high kit. Yuko zipigi fake utokuta na buffing.
Leo we Gucci your brother.
Bringing in glasses on
nakata madini mukari zaidi ya dona. Tana cha simba wenu manyasi menu haina ganyama. Sishobo kia tango maziki buma. Still says she spendi mazoe talking chika na uchuna. Oh baby what's your name? Uye uyu mwike nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
Yeah.
It's all on me. But I'm not for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza strefi nito kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofata ni. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo.
tupitie mpambe tule wali twende pangani tuchade madani ah nono umevamini na unashinda ukivuta vuta chini niyo haga inainua sio siri samahani ni macho sio mimi tumefika humu ndani ya giza usijali bei nitalipa kidogo msupa kaitisha nikasikia meitisha kingfisher hey if you know you know
you know
kingfisher pantirimu ai manzeni leo leo ndio leo manyundo leo watoto na
vileo kuja huyu mke nasi mata kinywaje cha waswasi kama tingali nazima ita taxi
solo me
but I'm not for my number penda watoto wenye
DJ Flame
usa safi takukacha
Miukata makale, naongeza na bale Kani na maganje, juniko quarantine Quara, quarantine, quara, quarantine Quara, quarantine, quara, quarantine
Na kupiki yanga, fea na tumanga Lafu magizani, juwa na kumanga Mfupa wakiwanga, kekia mepepanga Zi kigimanga, wezi kipanganga Baru ikiwaka, bandi sedi kaka Panga ntake kwa dimanga mapenzi ya laya wa area ni malaya mapenzi ya laya wa area ni malaya
nikata makale naongeza na bale kani na maganje juu niko
She call me on my phone and I'm a jagged.
nataka kuja getu. Anajua napikaga vitu special. Special for you too. Ewe unanizimaga michechetu. Tuliza akili mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time. Show me what your mama is, yeah. Two time. I put up my money. You
think I gonna go bebe ube mechu. But you, you know I like it. You think I do it, let's show them because me good. You know I like it. Go, baby, baby, you, but you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Rocking you with nothing but the best in Swahili and Afrofusion.
This is DJ Sweeper representing Born to Win Entertainment. Lasma Kashike.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mikaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha.
Angusha iyo ngoma kama mawe.
Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niku bebe ube mechu. But you, you know I like it. Nitaka tuendeshe utembiko. Migu, you know I like it. Nitaka niku bebe ube mechu.
Big bang 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 boom. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Meku cheki toka zamani. Tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Ate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Ate kwandane na baki ndane kwandane.
Hey, tuna step na tea na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tupi gonga. Nyonyi pungi nyonyu ki gonga. Gonga, gonga. Sopo jani piandom kambia fande mbele tukisonga.
Meku cheki toka zamani. Tuna taka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwandane. Na baki ndane kwa ndane. Ati kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itata. Tukiwashe
DJ Flame.
Neza isha kwa hivyo itisha. Tukiwashe. Neza isha itata.
This is your favorite DJ. Favorite DJ. Twisting Tiger. Twisting Tiger.
DJ. DJ Sweeper. The CEO.
In the mix.
Neza isha kwebo itisha. Tukiwashe kikichatisha. Uguza kezi idisha. Bebisha unanimaliza. Masharungu lonchizishe. Napenda umbu nda kufurisha. Mezitisa endopimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Ate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Ate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo. Inajitoa choche. Inashuka inajipata kunyi. Zubadu tokie kwa fudhi. Nacha shimoneze kwa ngumi. Kujitepa dia kilistumi. Inambao na miumba usa kumi. Kunta huwa tuban maudi.
DJ Flame.
Meku cheki toka zamani. Tunataka na tari. Minunga kama daktari. Napakizwa ni kwa nani.
DJ
Sweeper.
Jabari rana njoti kando kishada na ngango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada na ngango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti
Guzling tispone ya kibla ditni dibla ile genje inigri murien kadi shock them mambeko zina mwok ni mogadha kanairo governor ni mjamo lagunya skomo ni makibre inadenya nime Moka Palma, nikipa kila youth ni dangulo, kwa ngife baroda ime mokre, matibien kuwa bambua mashashken, kamili ya kims na dipo chanyagu, militant nuari ya utu frontline.
Zime panda zime ripoti niko, jabari rana njoti kando, kishada na ngango ya foti kwa kichwa medula, hadi kwa magoti zime panda zime ripoti niko, jabari rana njoti kando, kishada na ngango ya foti kwa kichwa medula, hadi kwa magoti.
Tu mimi mocho itabaki nimezitoka kileo jiko jole sita kuokota napata msupa kwa counter tu mapota kona jigi 20 liters sim kama na order kumshuka sim kama na order kunagizia nikajipata tu matora mbulu bigi ameseti move ya ora ameseti mkono kwenye bakoro utadhani ana drive mkono ya left kwa gear ashani itadia amenitolea jibag fine figure ananivutia mtoto akililia wembe unampatia
zime panda zime report niko Jabari rana njoti kando kishada na ngango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando kishada na ngango ya foti kwa kichwa medula hadi kwa magoti
na kwa kichwa nina ban mambichwa nasonga kwa kichwa na dara na shika na wacheza kama bano bano niko tuza lando lando ana meza kama tembe ameiva na edishi pia na sembe niko rada uko manyu niko lembe niko nyege acha ni kembe ninyonye kama embe ngango ngango
DJ Sweeper representing Born to Win Entertainment.
DJ Flame. Sikiliza nikorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kris kama saba mora Natuva juka sita na ma Makada shankati sako ja Mokorina weno za kishada Kidole mokorina weno za kishada Niko haya na sizime yongwai Hapa kwa ndaye kuna nuka njoti wae Ikuseke neza washa tiringai Nichafu ni mtaro ya ni dark inside Nasikia harufu Harufu ya kishada Sasa ni 420 Tuka washe shada Kaka leta nari Nilipue jaba Nazikishika sana Natema kawada Itinge gige gitinge titikika Itinge titike Itinge gige gitinge titikika Itinge titike
Nizen mkorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku ere lolo tai lamba
Kama zaba mbora Mbuku tuka tika sita na ma Makada shanga tisa kodea Mkorina weni za kishanda
DJ Flame DJ Flame
Coconut, waraji.
Hey,
kutu don Bogi kuzon, imewasha kingdom Keti mba tukukon, tukuteke kwa chom Fenana Papa Jones, Nadia up on the don Tho simpati kufon, nasikia ako salon Tulom indo the bomb, club pia imikrom Bogi mbaka yangong, mebambika na song Sile si hu perform, rende pia ni wrong Niko juya nyama ya bama na kachumbari Na juya diabetes chati weki sukari Plan size imetufikishia uko kari yako Walevi washanza kuleo, mekali ya flow Anasikia form ni kutesa Tusimalize kanji dumtatu rudika lesa Waganesa, mavodo bila chesa Hakuna kulala, tunakesha
kufuta
Na bench, when, na shikisha
Bebe, bebe, when
oh,
the
Lord, end Oh, no, masi Ebu nipe huyo masi, masi, masi Kila siku ni kupate Jeli zetu ni kupate, pate, pate Kwa mesho angu ni kupate Ni kupate, ni kukate, kate, kate Kapo aji basi follow me
Kapo aji basi follow me, follow me, follow me Hey, follow me Solo G, chai ama coffee Follow me, deh
Dude, solo king Kuja close bro, Omondi Roots and culture, kokoti Himazishi soma eulogy Mlena tulimwacha, oyole Moga kuna ukalie ondole Niki pull up ni ondoke Wama be, cheki duga Apa ze, vipi yora Kula na macho, pana panaguza
Borja Win Entertainment Unit DJ Swiper The CEO
Ebu nipe huyo masi, masi, masi Kila siku ni kupate Jeli zetu ni kupate, pate, pate Kome shuangu ni kupate Ni kupate, ni kukate, kate, kate Kapo aji basi follow me
Kapo aji basi follow me, follow me, follow me
Nikivuta gashada Na kuaga niko rada, rada
Follow, follow, follow DJ Flames On Instagram and Twitter
Na kuaga niko rada, rada Sana hamwezi ni wai
Minister weni harambe Superstar ni kingarame Akili nywele weki harame Penda ndizi mini nyambane Walande, katambe Zamadei, zamandei Hii ni feel like ni utape P.A.A.
Olodo mase Ebu nipe huyo mase, mase, mase Kila siku ni kupate Jeli zetu ni kupate, pate, pate Kwa mesho angu ni kupate Kupate ni kukate, kate, kate Koko aji basi follow me
Koko aji basi follow me, follow me, follow me
Bada tap, bada tap, di bunda Yombi
On the voice back.